wanokata na kuzima shisha na milungi vijiweni kula msoba pisipozi nyingi ya wanangu mnaitaje ya wanangu mnaitaje wanapenda madem na nabisha na kwa game mara Arsenal Manu Messi au Ronaldo ya wanangu mnaitaje ya wanangu mnaitaje jana alipata pesa leo anapata pressure zikisha isha pesa anajuta kutesa ya wanangu mnaitaje ya wanangu mnaitaje
Musa ushauri kustare zimelipiwa Ganji zimejia mina counting dollars Hela hela mani mani isa pepa Mishike huka makule kule hivya mavile Sherezi na pigwe kaibada Maji unakata, ungeza nangada Vibe ni za galili, mochi limejia Si unaona dalili Oya pimpu na mali, unakabadi Kana frr, mbanya stare
Shonani piga pamba kali Manya ni garama, siyo wache ni chifwani Manya ni garama, drive mandinga makali kali Manya ni garama, bembeni na mwana mkali pia Manya ni garama, chuma na ya kutolea Mana skare ni garama na hivyo na violea pia Jua ni garama, meze tele bui Manya ni garama, haya anuelo manye kala skare ni garama
Pesa tunaitafuta, tunaipata Jana klabu tulitesa, leo tunakopa Toto mama usipeme, tumia mapene Kila siku ni shereha, tuko pedene Sisi tuko shere,
skare garama
Sikiza mtoto wa mama,
skare garama
Ukitaka matanusi, kata tumichuzi Sasampa, wala usipime
Skare garama Sikiza mtoto wa mama Ukitaka matanusi, kata tumichuzi Wala usipime Skare garama Sikiza mtoto wa mama
Bango pesa zinanena na lukare ni stare Haya kala kuna pesa hebu kwanza himawe Unareha bize bize gonya unarenga renga Na vijeza jeza wani kwanza kala kufisani Haya welcome to the party kisha pewa kare Bose ndi mibabwe welcome to the party Nazina ni manjila na ifa mwenye pesa Matenga matenga shereza kuchesa Maguma kuniguta na honga mabumbwe unamba Na sifa mino namba minara zidai na zidai
mino namba minara Life kufa kwaja Bills na lipa mfuku full mkwanja Si lazima entry We kuja Kila kitu mzuka Bills nitalipa
Ain't no limit security ya soldier No money no pare pare
Stare garama
Tukali hauna kitu we msare
msare
Stare garama
Same night different location
Stare garama
Don't copy this lifestyle
Hutawesa ni garama
Sikiza mtoto mama
Metinanga Huku ni makali na makengi Makali na mafegi Sarega rama pamenonga kolipedi Oh my god nipadam like that Mwendo wa mitungi na mefegi Suna juwa ni kachansi
Ukikona na mademu si shangai nushere
Tunatokia kila semu huku ramu stare
Yoku tunatumia poche so story sababu tali Kisema sarega rama nasema dema mshale
Yeah Sema zero la mapozi Sone tuwazi tumia butu mezi changa Hatuli tena kukutwala bifaranga Cheke tumezungu kwa na watoto changa Mapozi na watafuna tuka makaranga
Isapari, isapari, isapari yo
Nipawe la mababi, tuite mashunga dadi Meza tumechafua tukila kwa ni mbahagi Kombe ni maji tunatumia tamayagi
Sare garama, sikiza mtoto mama Ukitaka matanusi, hata tumichuzi Wala usipime Sare garama
Sikiza mtoto mama Ukitaka matanusi Hata tumichuzi Wala usipime
Yow yow